My them from we say so, yeah. Don't see there.
KC Records.
Back to Vakanga. Hakuna kulala, tunatoka tonight. Kiuno ni vashanga. Acha mascara, baby, work up on my. She the beauty, flank your cock. Vilivo mzuri, pambaika. Kama ni bingo maleka. Unanipa kibuli, mama pro. Mada, mada. Batenda, unapenda rada. Good father, wish brother. Unanibamba, haina kuwala. A baby gotta wake up. A baby gotta wake up. A baby gotta
water to water.
A baby gotta
water to water.
Kabuke mahuma, mama. Vile unapenda cheza ni noma sana. Na tena ungeza kuboga nyama. Kabla ya kwenda kunywa tukunge nyama. Hey, tukabuke mahuma, mama. Vile unapenda cheza ni noma sana. Na tena ungeza kuboga mama. Kabla ya kwenda kula tukunge nyama. Hey,
maya, 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 maya. Maya, maya. Upo kama maya, 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 maya. Maya, maya. Hetu meniroga. Wanasema kwamba umeniroga mama. Etu meniroga. Wanasema kwako nimerogwa sana. Agiza moja mbili we agiza Tafuta mizuka ya kwanza kucheza Tujimwage tupambe. Life is too short tutambe mama. Kabibu, karibu. Dance to the left, to the right, yo. Mikono juu, nimi uno tu. Up to the 6 in the morning.
Oh, mistari mikari kari ni kome she. Mino fani hatari hatari ni onye she. Mistari kwa wali ugari ni tonge nyama. Mistari mingari biti kagonga drama hoda. Tukabuke maguma mama. Vile unapenda cheza ni noma sana. Na tena ungeza kuboga nyama. Kabla ya kwenda kunywa tukunge nyama. Hey, tukabuke maguma mama. Vile unapenda cheza ni noma sana. Na tena ungeza kuboga mama. Kabla ya kwenda kula tukunge nyama. Hey.
Drama on the bed.